Ash music.
Wazim again. Yes. Boma imezeeka na bado iko juu. Sawa tandike mukeka wasikize vitu. Na bado inawabamba. Naifanya bila huruma, silizovuma. Nifuniko la mwaka, tena la chuma. Dudelina wakuna, bono nanuna. Moto unawaka, kanyuki la uma.
Bona na tunafinikazi, tunafunua. Tunafinikazi, tunafunua. Tunafinikazi, tunafunua. Tunafinikazi, tunafunua.
Mahewa, katika siwe kama umenyeshewa. Gome inaweza bana, gome kojiu sana. Mpaka kwa masela shimwe la teo.
I'm the Batman, tena mindo master hero. Ukileta kompenta kutoa zero. Master upon the beat, master upon the verse. Mlume wa alume nizi uya bila wasi.
Bona na tunafini kazi, tunafunua. Tunafini kazi, tunafunua. Tunafini kazi, tunafunua. Tunafini kazi, tunafunua. Nasema left to the right now. Kina nani yao?
Wazima funiko.
Left to the right now. Kina nani yao?
Wazima funiko.
Nasema left to the right now. Kina nani yao?
Wazima funiko.
Left to the right now. Kina nani yao?
Wazima funiko.
Naspina wazima sana. Aya. Nipi nikula mwaka. Naspina wazima sana. Aya. Nipi nikula mwaka.
On the mix.